Minister Omurezi avunezi wa kumusangaza hivyo bulambu zimubwaka mswaga bwa kochi owekitibwa wa Musani ya Julius akubiriza abazadde okufaayo okulambuza abaana baabwe ebifo ebyennono mu kochi naddala nga bakyali nabo mu luwummula mu mboozi eyakafubo gy'abadde muno omusasi waffe Mujuzi Badru amusisinkanye mu FSA owekitibwa Musani ya Julius ategeezezza nti ng'oggyeeko okuyigiriza abaana emirimu gy'awaka obuvunaanyizibwa bw'abazadde era kwe kutwala abaana bano okulambula ebifo ebyennono basobole okuva mu luwummula nga bamanyi ebyobuwangwa.
Kiseera kino ng'abaana bali mu nkummula, ekimu ku byo ekikomyawo abaana waka ng'oggyeko okuwummula kwe kuyiga ebyo bye baba tebamanyi nga bali mu masomero. Ekyokulabirako gwakamuswaga bulina ebintu bingi nnyo abaana baffe n'abantu nammwe abakulu bye twetaaga okumanya, kubanga ebyo ebisomwa mu ssomero ate byebimu bye tuwangaala nabyo. Ekyokulabirako nga mu kkooci tulina ennono za kkooci ate abaana ze basoma mu bitabo, n'olwekyo kyankizo nnyo okunoonya gwe kikwatako mu by'obulambuzi bwakamuswaga abaana bano tusobola okubayigiriza ennono n'obulombolombo bwa kkooci. Ate nsibyo byokka n'enkula y'ensozi ng'enkula y'ennyanja ng'enkula y'ensozi gamba ng'ebiriro, kubanga omwana bw'abisoma mu bitabo ate nagyeyo tubimulaga mwattu n'okuyita ayita bulu.
Owekitiibwa Musania wano w'asinzidde n'anokolayo ebimu ku bifo eby'enkizo eby'obulambuzi ebiri mu bwasamuswaga bwa kkooci abazadde bwe balina okulambuza abaana.
Mubimu ku byo bye tulina mwe muli ennyanja Kijja Nabalola, eyo yajja yokka nga balaba. Tulina ekiyiro ky'amazzi, kino tolina w'ogenda kikisanga mu bitundu bya Buganda byonna. Tulina empuku ez'enjawulo ezigambibwa nti abajaasi ba Amin beekwekamu mu biseera ebyo eby'entalo. N'olwekyo kkooci kirabo Katonda ya